Yo. Skipani. Mwachi ya poti. Haya, 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 haya. Official music. Mama mkanye mwanawe. 45 record. Osh, 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 osh. Pasio, pasio. Isio, isio, osh, isio, osh, isio, 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 isio. Kakulu. Pasio, pasio. Cheo, asio. Mwanzo mwisho, mwanzo mwisho, mwanzo mwisho, mwanzo mwisho. Isio, sio. Chewa sio. Tuje, 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 tuje. Bibinde mama nabia. Chewa sio. Chewa sio. Wechi, 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 wechi. Wechi, wechi, wechi. Akili nataka lakini mwili hautaki. Akili wazingatie pombe na mishikashika. Wikendi nitapiga show honi tena ka. Kikidodo la F5 limejima sana. Limejima sana. Nataka kulewa. 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 Tukidai maize na kuja nyiki nyiki. Banda mwisho tomasai kanyonga muki. Hey. Mwapi juice. Mwapi juice. Mwapi juice. Mwapi juice. Mwapi juice. DJ Kibenya Baba Nadia Supplier.